datimsafi.com.
Okay?
Mm-hmm. Professor Bitch, put the track.
Let's go. What can I do? Nifanye liujue na kupenda. Tamu yangu, asali yangu. What can I do? Nifanye uridhie kunipenda. Ruhi yangu, swahiba wangu. Sogea tujadili before to close your eyes. Kisha ndani ya moyo tusafiri. Nimeona dalili inanifitia kwa size. Sitaki mapenzi ya kubashiri. My sunshine,
my sunshine,
my my my,
my moonlight.
Ah, wa moyo figo paka maini.
My sunshine,
my my my,
my moonlight.
Ah, wa mwanzo mwisho hadi milele.
Baby, unanimalizaka, unanimalizaka. Oh baby, unanimalizaka, oh baby, unanimalizaka. Oh, kitu switi tamu penzi, kakujalia manani. Chami siwezi, kwingine siendi mimi. Hata atoke fundi, aliyefuzu mkoleni. Damu yako iwezi, umejaliwa na manani. Oh baby, oh baby, wenzako nyanga nyanga. Na sogea tujadiri, before closing eyes. Kisha ndani ya moyo tusafiri. Oh, na nimeona dalili inanifit yako size. Sitaki mapenzi ya kubashiri. Oh, my sunshine.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.